Oh, no, no, it's massive, massive for me because, you know, like ever since I came home from Australia 38 years ago, like it's never stopped. It never stopped. I didn't come home just because I wanted to come home. I came home because the Crown had stolen land off my mum. And that's the power site over here and the beach.
Hei wewe te timata ki tēnei wā, nā te mea no mua rā no a tēnei take i a matau i o matau whakareanga o tēnei wā. Timata tēnei no te tau 1857. Koia e pūtake mai a tēnei take mō matau o te waiariki, ngā whānau me ngā hapu o te waiariki, no te rā wā, te timatanga o tēnei take, te take mautohe nei, kei pōhehe no inanahi no tēnei mautohe, no taua wā tonu, tēnei e mautohe tonu nei, e mautohe tonu nei.
So koe rā te au kiau nei, koe rā te wētahi tino pūtake mō matau, kore kau te kāwana e whakaena tō mate nei hihia. Ki te hiki, te tapu te ihi me te wehi o tō tātou mātu o tūpuna.
He māmata titiro he hata tari kāwana nei te whakarite ki runga i o mātai whenua. Engari, e nei mahi katoa ngā tari kāwana, ngā tari kāwana arohe, a takiwa, a motu, timata katoa e nei mahi a rātau. I roto mai te ture. Ko tā te ture, he hoatu i ta mana ki runga i nei whenua kia tauiwi mā.
And that's what I'm saying to Pākehā and the government, is bloody leave us alone. It's only a small place. We would like to have this whole island back again, if you fellas don't mind. And I do not want the council to go putting a road to it. I do not want the council to believe they have any authority on that on the island.
E wai mari ana te roro ane. Koia ko ngā taiatanga i tēnei wā, he rerekei ngā taiatanga no ngā tau takau ki muri, no ngā tau rua takau ki muri, no ngā tau toru takau ki muri, no ngā tau kotahi rau ki muri. Engari, te rā i riro ia te roroa, ai haukoti o muri nei, ne? Tēnei tauiwi anō, ko tāna, he haere mai me tāna rākau a te Pākehā, ko te ture. Kia te waihanga ko te mana ki runga i nei whenua. Inanahi, no mātou, he mea heke no mātou a mātua tūpuna, inaia nei. Tāku maunga nei ko pātaua, kei roto i ngā pepeha, kupu pepeha, ko pātaua te maunga, ko taiharuru te moana. Engari, no te tari atawhai taku maunga, tēnei moana, kei a rātau anō, kei te karau no tēnei motu te mana ki runga i aia. No mua, he motu tēnei. Inai nei, haere mai ko te ture, te ringa kaho te ture. Tā te whakawātea ki aia, te mana ki runga i nei. Kaua nahe ki runga i nei whenua, engari ki runga i nei wai, ki runga anō i nei tāngata.
Ko te mēnu tēnei, te whakahoki mai. Te whakahoki tō mātou nei whenua pēraki tō tātou nei whenua pātoa te motu nei, kia mātou. Nā mātou hoki ngā uri whakatupu e tiaki nei ngā wāhi tapu, ngā tapu tapu o tō tātou mātou o tūpuna ke kone. Nā reira koera te tino pūtake kia.
E hoa mena tērā tētahi mate te rongoā. Mātua nei. Te whakamana i tēnei waitohu i te tau 1835, te whakamana i tērā i waitohu i te tau 1840. Te whakamana i tēnā, ki te kore tērā e whakamana ka horehe rongoā. Engari e mōhiona ki konei, mena ka mauhere tātou i roto i te ture. Tēnei ture i waihanga ki a riro te whenua Māori, me pehe tērā te whakatikatika. Tēnei mate ko hinga ki runga i tau, hei au pēhi ki runga i ngā iwi taketake putano i te ao, putano i te motu, tatu no kia mātou ki kone ki tēnei kuiti whenua o te tau tokerau. Engari, mena kua mauhere i roto i te ture, mā te ture anō e whai whakaaro ki ngā uri, o ngā tūpuna, no rātou tēnei whenua. Ahakoa te āhua, te tūwhai āhua o te riro ngātu, i roto i te ture, kaihia ta whakatika i tērā. Tā ta whakahoki mai, i ta mana, ki ta Māori, e tā ia, te mātua tono ki te hoko ki tēnei whenua.
Well, I know that there's nohos like this going on all over the country. And all I can say to Māori, to our huri no te motu, is kia kaha. Kia kaha I te mutunga, te whakaorehia tō koutou nei tamariki mokopuna, te whakaorehia tō tātitai au.